A wonder. When I started, I wonder. How I started is a wonder of my stories of wonder. So the king was born, his soul was won by the message far lost and forgotten, now unveiled and open. Crowned my life experiences, now royal, loyal to the message now, tried and tested, true to the cause now, alive and rested. Niko now, akilini ni wow, na how ni how, na how ni you. I hear you in my thoughts, I see you in my heart, I feel you. How will you know what I go through to get through to you? I see you in my thoughts, I hear you. I hear you in my heart, I feel you. How will you know what I go through to get through to you? I see you.
Nilisikiza radio, nikajitizama huko ndani, kulikuwa na guitars Nyatiti pia nadhani, na nilishagaga matiti ya mama zamani. Kama uelewi, hautakuwa na imani. Tuko engaged kaa simu, bado wako zile za tease me, sijui kiss me, wengine sijui chips me. Sacrifice nime make, hata nimepea industry kidneys. Na kamua kaa fama, sa zingine kaa kidis. Kanyari mbegu pesa ngapi, nipande family tree. I'll just hear the best things in life are free. Nilijua nikitua kamasi kwa pua, nikiwa class 3. You copy fresh na Chris, tudandie ma 3. Sababu mende ya kitaka kurul over the kuku, lazima mweke mbwe ka bodyguard. Amlipe zaidi ya buku, lazima mawe ziwe 3 ndio tupike ugali kuni. Mguu 2, mkono 2, vidole bado ni 10. Unavuka fence, tuna digital migrate. Tune in, cheza kati, you can catch me. Shake me, ruka blada. Natema sana, nasikia kanjo, wako rada. Mystery excess, na foto na mami stress. Juna run town kaki dash, unataka slap kama na shebesh. But simu nilipokea, ilibidi ninunue suti. I mean, situlikuja baby sawa miaka tu ya juzi. Mama alimpenda lakini asubuhi ya kuamka, na vile alituacha mama angetamka. Alifunga ulimi 4 days, alitunda tumbo 4 days, alikonda ise uchungu wa mwana. Alijua maana, aliombea mana. From fluent akaanza kustama, after siku 4 mwana atazama. Pastor alisoma stanza, kitabu ni ya kwanza. In the beginning there was the word, then mwangaza. Mama alijaribu kujikaza, ikafika pati ya mchanga. Kwa nini mtoto, na alikuwa tu mchanga? Kwa nini? Yetu, sisi sote leo na kucelebrate ka Milton Obote. Kesho wali kupigia kura, wametikieta karatasi wakote. But kidole chakati kwa MP afanyi kazi, kidole chakati kwa naona jisi, kidole chakati kwa mapresenter awachezi Kenya, kidole chakati kwa kara wanaitisha ongo. Knowledge bila busara ni kama kumwaga maji Sahara. Bado I'm your favorite rapper, favorite rapper, yule favorite rapper. Si lazima niwe kwa fimbo ndio niweze kuwachapa. My grandpa alini bless na mistari kwa DNA. So let's paint the city red kati ene. Chupa na kizibo ndogo ndio itoshe kwa mdomo. Na wali metana upside down vile tu hatujagundua. So unajua sako lukitan awezi jua niko na less trust ndio niwe salama. Hata wafuasi wa Yesu oski walimkana. Napendwa mji moja mji mbili hadi mji kenda. Saizo huku siti wanakata eyebrows wazichore tena. Walinimiza niwache shairi nifuate karia kwa kapuka. We unabebo na unasema karia ananuka. Napendwa gata islando na seti huko Warren. Pia mapunk hadi huko ndani Karen. Hadi huko naijama lia tuchezwi na land mingi foreign. Na current mindo their parent. Nipe tarehe number 1 castare. Niko hapa hata mziki ikienda kwa band, bado niko in search of the promised land.
Vile amri za Musa kwa wale ni nyimbo za misa za kale. Kutwa na kucha mimi niwe nuru kuu, niteni waangazie nisikose, waje waangamie ni wapose, moyoni wanikumbuke, mina mziki tuje tuwakumbuke.